ndagera tukarimye na ndubya inyama buta akore akabatine umana buto mira yo kenyara leu wanaga kana tamakeruro
Yesu kali na mirimo ya ngoro